やばい。
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kubafasha gushaka abanyu mwaburanye abagiye kwiga mu mahanga ntibagaruke kandi ntibakume ngo mumenye ko bariho abana bahungiye muri Kongo ari bato cyane na n'ubu bakaba baraburiwe irengero. Murumva igice cya mbere cy'inkuru ndende y'umwana wahunze aturutse intongwe akarukokera Kabgayi ariko murumuna we bari kumwe akaba yaraburiwe irengero kandi yararukokeye kumuremera. Turakira kandi umugabo wagiye ku rugamba gasigatisi zinwo yabyaye. Ndakira umubyeyi ushaka umwana berenye na wabo yagiye babwirwa ko anyarukiye i Burayi yarangiza kwiga akagaruka i Burundi. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kimpege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 12 umusore w'umuhungu w'umunyarwanda Jean Bosco Musengimana yavuye mu Rwanda agiye kwiga mu Buhinde agiye kwiga muri kaminuza yitwa Asharia Institute of Technology. Mushikiwe Theresia Ikitegetse ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha musaza we. Ikitegetse atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri akagari ka Kibare umudugudu wa Karutimbo.
Afite musaza wacu wabuze agira ngo mudufashe kumushaka.
Musaza wanyu yaburiye he?
Yagiye agiye kwiga mu Buhinde yigayo imyaka ibiri, nyuma y'imyaka ibiri ntabwo twongeye kumubona. Yagiye 2010
yagiye mu Buhinde arabura ntimwongera kumubona.
Yagiye kwiga hanyuma ikigo yigagaho yaje kukivaho ku mpamvu ze nazi. Kuva yava muri icyo kigo ntabwo twakongera gukomunikana nawe, twaramubuze burundu.
Uwo musaza wawe yitwa nde?
Musengimana Jean Bosco.
Musengimana Jean Bosco ajya kwiga mu Buhinde yagiye leta y'u Rwanda ibizi cyangwa mwamuhereje gutyo ku bwanyu?
Yagiye ku buryo buri kwije.
Hanyuma se ageze mu Buhinde yigeze abwira ambasade y'u Rwanda ko hari?
Oya.
Mwebwe se mumwohereza mu Buhinde hari urupapuro mwabonye rubagaragariza kaminuza agiye kwigamo rubereka ko iyo kaminuza ibaho koko?
Yego.
Wowe ko numva ukiri mutoya ni musaza wawe aba ufite ababyeyi?
Ababyeyi ndabafite.
None ababyeyi bawe banyu nabo bibaza aho umwana wabo ari?
Ababyeyi banjye nabo bifuza kumenya aho ari, ndetse bakamenya niba anakiriho. Nyine ntabwo tuzi amakuru ye mu by'ukuri niba ariho cyangwa se yarapfuye.
None se muri kino kiganiro agasaro kaburaga ni wowe ubatwaje ijambo bagutumye?
Yego.
Cyangwa se ni ukumva ukumbiye musaza wawe ukavuga uti reka nigire kuri radio nshake musaza wanjye menye amakuru ye? Ababyeyi bawe mwarabiganiriye bazi neza ku kino gikorwa cyakuzinduye uri mu gikora?
Ego, twabyumvikanyeho.
Wambwiye yuko yavuye mu ishuri rya mbere yagiye kwigamo akajya mu rindi, iryo rya kabiri yagiyemo ryo urarizi?
Oya, irya kabiri cyo ntabwo turizi kuko nyine abanyeshuri be bagenzi be biganaga b'Abanyarwanda nibo bazaga amavuga ko yavuye mu kigo na ahantu ya transfer na muntu umwe wahamenye.
Abo babahaye amakuru se babwira ko yavuye aho yigaga, bababwiye impamvu yahavuye, hari icyo mwamenye?
Ibyo batubwiye ni uko nyine atari yarakunze imico y'icyo kigo bitari guhusa nawe na transferiziwe n'imyumvire yiwe.
None se nimba yaragiye mu buryo bwa prive nkuko bivuga buri mu byeyi yishyurira umwana we kugira ngo age kwiga Jambosko Musengimana nime mumwishyurira nababyeyi babamwishyurira iyi myaka yose ishize ahinduye ikigo mwakomeje kumwishyurira mwakomeje kohereza amafaranga yo kwiga cyangwa se ntaye mwohereje
naye twoheje kuko nyine niwe wahamagaraga tukamuha asaba amafaranga ubwo urumva kuva yava aho ngaho nago twongeye gukominikana nawe ubwo urumva n'ayandi mafaranga bigeze bohereza
ariko se Teresia iyo umaze imyaka 12 utabona musaza wawe yaragiye agiye kwiga ntumuvugishe ntumenye amakuru ye uba wumva ari hehe
natwe turabyibaza rimwe na rimwe njyewe arigenda numva sanashi iriho kuko nyine kubw'igihe kirekire gishize nta makuru yiwe ariko nyine nanone wumva ko nyine nta mpamvu nyine umuntu yashingiraho avuga ko atariho nyine umuntu akibaza kumenya aho ari
nta mpamvu ihari kugeza ubu igihe cyose nta makuru y'umuntu uzi ntabwo ushobora guhita uvuga yuko atakiriho ariko se Teresia uri mu Rwanda hari abana benshi benshi ibihumbi n'ibihumbi bava mu Rwanda buri mwaka bagiye kwiga mu mahanga u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite ababihagarariye benshi mu bihugu by'amahanga u Rwanda rufite uruhagarariye mu Buhinde mumaze kubona yuko musaza wawe umuvandimwe wanyu uko adahari mwigeze na rimwe mwibaza muti wakwifashisha ambasade y'u Rwanda mu Buhinde kugira ngo tumenye amakuru ntabwo agomba ko yaragiye kwiga yoherejwe n'u Rwanda umunyarwanda wese aho ari aba arebwa n'u Rwanda uhagarara u Rwanda n'abanyarwanda bose icyo kintu mwigeze mugitekereza mwigeze mushaka kwifashisha ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bafashe kumenya aho umuvandimwe wanyari
twarabitekereje ariko nyine rimwe na rimwe tukanga kubikora wenda tugira ngo wenda kubw'umutekano wenda kubwo wenda hari impamvu yabimuteye ariko byakomeje kuba igihe kirekire nyine twifuza noneho dushaka gusaba ubufasha kuko nyine hashimo igihe kirekire tutamubona
ubu se none kuri kwijwi ry'Amerika bigiye kumenyekana yuko musaza wawe Jean Bosco Musengimana umaze imyaka hafi 12 utamubona utazi aho ari kandi yaravuye mu Rwanda agiye kwiga ubu noneho witeguye ko bimenyekana
ubu ngubu ndabyiteguye
iyo utekereje ko hashize imyaka ingana nk'iyo navugaga musaza wawe ukumuzi yari umuntu wagenda kamara imyaka yose atakuhamagaye adahamagaye nyina adahamagaye se mbese yari nyamwigenda aho muri kamere ye yari umuntu wa marigi kingana gutya atabavugishije
oya ntabwo ariko yaraje
iyo utekereje utekereza ko ari iki cyatuma ahitamo kutabavugisha
ngewe ku bwanjye nekeza ko wenda hari nk'imbamizi yahuriyeho aho hanze kuko nyine ari ahantu ari ageze bwa mbere zigatuma nyine adashobora kuba yakomenikana natwe
umusaza wawe ajya mu Buhinde yari afite imyaka ingahe
ari muri range ya 20 na 25 ntabwo ntabwo icyo gihe nari nkizi neza kuko yagiye ndi mutoya urumva ashyizemo igihe kirekire tukimubura mbere nibwo nyine byabaga ari ikibazo nyine bahangayitse cyane ku buryo gusinzira byabaga ari ikibazo ariko nyine ubu ngubu urumva ashyizemo igihe kirekire nyine twabaye nk'abasa nk'abihayemo amahoro ariko nyine bitavuze yuko tumutekereza twibaza kumenya aho ari
nyuma y'imyaka 10 utingiye mu kiganiro agasoro kaburaga n'ibi by'Imana nzabona musaza wanjye ni iki kituma wumva yuko noneho ubu ngubu ushobora kumubona
ubu ngubu impamvu numva ko nshobora kumubona ni uko ndakwishyira ikiganiro cyanyu nkagenda numva n'abandi nabo bameze nkatwe bagenda babona abantu babo nizeye yuko nyine rabyejwe ibyiringiro iri bubifashamo.
Teresia, niki nayahe makuru waba ufite utigeze usangira n'abandi usangiza abandi wumva wambwira uti aya ngayo ndayakubwiye azagufashe kugira ngo ushakire umusaza wawe, ni ikihe kintu kindi wari uzi utigeze uvuga ariko cyafasha kugira ngo nzagihereho mu gukora ubushakashatsi bwanjye kugira ngo ngushakire umusaza wawe?
Na makuru yandi arenze kuyo nakubwiye nyine, ni amakuru ajyanye n'ibura rya musaza wanjye navugana na Isha abandi.
Niba musaza wawe akumva muri kano kanya aho ari hose Imana ikabimukomeje akabakiriho, ni iki ushaka kumubwira? Nsanzwe mbiha abandi bose baje muri kino kiganiro, uwo munota umwe uwufate hanyuma umubwire icyo ushaka kumubwira.
Aho ari hose turamusuza cyane, Tamiyi iramukumbuye cyane, iramukunda cyane, twifuza kumubona. Abaye adukunda natwe ariko twumva yatwigaragariza kuko turahangayitse cyane, nibyo namubwira.
Teresia, ikitegetse rero ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ntegereje yuko umpa bimwe mu bimenyetso wanyemereye birebana n'amashuri umusaza wawe yagiye kwigamo kugira ngo tubihereho tubikomerezeho tugufashe kumenya aho yaba aherereye. Nongere ngushimire ko waje muri kino kiganiro kandi nkwifurije kugira amahoro.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'1994 umwana w'umukobwa Esther Mukangenzi yarahunze ahunga aturutse ku Gikongoro, yari umukobwa w'imyaka hafi 16 ahungana na basaza be babiri bajya muri Kongo. Nyuma yaho basaza be baje kugaruka mu Rwanda ariko Mukangenzi ntiyagaruka, aherereye nyuma y'imyaka 28 muri umuna we uwiragije Angelique aramushakisha. Atuye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Musanze, akagari ka Gasarabwayi, umudugudu wa Gasarabwayi.
Nari nje kurangisha kumushakisha umuvandimwe wanje yabuze mu 1994.
Yego.
Bari bahunze bajya mahawuze yitwa muri Sayiri, ijyanye n'abavandimwe be bari musaza wanjye na musaza wanjye wundi ni umukuru wanjye.
Ariko se uyu nguyu urangisha ko nuvuga umwe mbere yo kuvuga abandi, uwo wa mbere uba ari ku isonga yitwa nde?
Uwo ndangisha yitwa Mukangenzi Stel.
Ahunga muri 1994 yahunze aturuka he?
Prefecture Gikongoro, segiteri Ngigi.
Hanyuma ahunga hari mu kwezi kuhe kwa 1994?
Nari umwana ntabwo ndi mu byibuke, njye nijye wari muto cyane, niyo mpamvu tutanajyanye njye nasigaranye na mama.
Uwe se icyo gihe yari afite imyaka ingahe?
Nabajije mama ambwira ko ashobora kuba yari afite nka 16. Nawe mama ntabwo, kubera igihe cya kera yakuze, mu gihe cya kera ntabwo yagize amahirwe yo kugenda ajya mu mashuri, n'iki ntabwo ibintu by'imyaka uyu mwajera kugira ntabwo abizi neza, ariko yambwiye ko ashobora kuba yari afite nka 16.
None se umwana w'imyaka 16 yahungaga iki?
Nyine ntabwo yari we wenyine, twari tujyanye twese muri jenoside, hariho jenoside. Twese twari turi guhunga. Njye na umwana mutoya turagenda na mama n'abavandimwe banjye nyine abo bose, tugeze niko bambwira tugeze ku muhanda imodoka zaringu zabaye nkeya, bo baragenda mama avuga ko twe turi bugende nyuma. Ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kugenda, byarakomeje biba iby'intambara nyine, twe birangira tutagiye, bo bagiye. Baragiye baza kugerayo kuko mama nyuma yaho yakomeje ashakisha nyine, nyuma bimaze gucururuka mama aza gushakisha uko yamenya makuru yabo ajya muri hasishe
hasishe
abariho ajya ararangisha aza kumenya makuru yabo ko bari amahoro bapanga ko izabazana hanyuma mukuza ntabwo nzi ikibazo niba sinzi ikibazo cyabaye bahita batandukana sister ahita atandukana na basaza banjye ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo bo bizane we ntazi ubwo niba baraburanye naho yenda bitari byoroshye ntabwo mbizi basaza banjye baje kuza menye baraje niba baraje muri uwo mwaka niba ari nyuma yaho ntabwo mbizi neza
none urashaka kumbwira ko mukuru wawe Esther Mukangenzi yahunganye na basaza bawe bo kaza kugaruka we agasigara ubuse ni nabana bangahe bakomoka iwanyu muvindi mwe bakiri hanze batarataha
ntabwo kereka we ubwo bari bagiye ari batatu babiri baraza we abari we tutabasha kubona mama yaje kongera kugerageza ko yabasha kumubona niko yambwiye birangira byanze arekera aho ngaho nyine nta handi yigeze yongera gushakisha ngiye muri uko kugenda ngenda naje gushaka gutanga itangazo ku maradiyo yo muri Congo umuntu nari nimbonye uriyo arambwira ati hari ibitangazamakuru byinshi ntabwo namenya ngo ndagutangira ku kihe ubwo mba ncitse intege gutyo ndabireka maze kubireka rero hashize iminsi nibwo naje gufungura radiyo numva icyo kiganiro cy'agasaro kaburaga ndavuga se ndababona gute nkomeza kugerageza numva nza kumva Olivier atanga nomero ze niwe nanyuzeho kugira ngo mbashe kuba mbabonye
none se basaza bawe bagarutse bavuye muri Congo muri Zaire ya kera amakuru babahaye nyirizina nyayo yaho mukuru wawe yabaherereye nayahe
ngo bahise batandukana ngo baraburana imodoka yari yaje kubacyura iza we bamubuze babona bo baba ari bwo baza bonyine bo bamubuze ngo yaciye ngo iruhande nyine we yagiye ukwe nabo bagenda ukwabo ya modoka iza kubatwara nyine bazana yaje bamaze kumubura
ubuse niba Esteri akumva niba kiriho birumvikana uri hano kugira ngo umushake umubone ariko hari akajambo k'urukundo k'ubuvandimwe umufite ubuti niba unyumva ngaho mubwire iki kuri ku mutima ufite umunota umwe
ni byinshi namubwira cyo namubwira namubwira yuko tumukunda cyane mama yaje kugira ikibazo kubera kumubura ntabwo aba ameze neza yaje kugira epilikasiyo kubera ko igihe cyose ahora aba ari kurira ababaye cyane niyo mpamvu namubwiye ati nzagerageza uko nshoboye kose ndebe ko twabasha kumubona cyangwa tukamenya niba hari n'abamukomokaho ubwo rero twamubwira yuko tumukunda cyane cyane kandi tumwibuka buri munsi tutajya tumwibagirwa niba hari abantu bamukomokaho cyangwa yenda yaba yaragize n'amahirwe yo kuba yashaka n'umugabo mana idufashije twabasha kumenya amakuru ye rwose turamukunda pe kuko kuva twamubura buri muntu umwe wese yagize ikibazo mbega twacitsemo igikuba amenye yuko tumukunda pe tumuhoza ku mutima
ubiragije Angelique ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko mukuru wawe Esther Mukangenzi niba yakumvise azatugeraho ariko natwe tugiye gukora ubushakashatsi dusanganywe turebe ko twagira icyo tugeraho twagufasha kugira ngo tumenye aho aherereye ngaho rero ukomeze ugire akazi keza witeze imbere kandi ugire amahoro
murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwinshi kandi nejejwe no kuba mwafashe no mwanya mukaba mubashije kuwo tubasha kuganira Imana ibongerere kandi ikomeze kubibaha imbaraga ibyo mbifurije kandi mbifuriza no gukomera no gukomeza gufasha Abanyarwanda n'abandi bose babagezaho ibibazo baba bafite izina rya Yesu amena
Agasaro Kaburaga
hano mu kiganiro agasaro kaburaga mumenyereye ko twakira cyane abana bashakisha ababyeyi babo abatubwira ko batigeze babona bo bita papa kubona umubyeyi w'umugabo uza mu kiganiro asaba guhura n'umwana yabyaye akiri muto ntibisanzwe nubwo bibaho muri kano kanya rero ndakira Murinda George Martin yabyaye umwana batandukana tamwanza agiye ku rugamba atuye mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Horezo mu murenge wa Kageyo umudugudu wa Musetsa
yewe nawe umusirikare minare muri 88 nagiye ku kosi NTV ya political science cyangwa education muri iyo kose rero maze igihe nari mfite hari abantu benshi twabara inshuti zanjye of course nimwe naboneye n'iyo nshuti nza kubyara umwana hanyuma subira ikampara nyine ikose irangiye nikongera kuburana ariko aho hantu bahita Nentebe ariko bahita Sanizi hanyuma ese uwo mukobwa yari atuye aho Sanizi nyine tujisite ariko hitwaga Runyo iyo uri kuri ako gasozi rero uba witegeye neza Entebbe Airport hasi yaho hari Presidential Residence iruhande rwaho hari ikigo cya polisi hanyuma hirya gato y'usubira ikamara hari ikigo cy'abasirikare cyitwa Gatabi uwo mudamu rero yitwa Tumusine Margaret yari afite akana k'agakobwa ndibuka izina rimwe gusa yitwaga Betty kari kafite nk'imyaka 5 cyangwa 4-5 utyo sinitaga kubyira imyaka cyane ako kari kana ko gushobora kuvuga kagenda kiruka kameze kari nko mu wa kabiri ureba ni nko mu wa kabiri cyangwa mu wa mbere nawo hanyuma rero nza kubyara umwana w'umuhungu kuko nari mfite mukuru wanjye wari wakoraga Cameroon mbyaye umwana uwo mukuru wanjye kuko yari yaje kunsura ku kose mwita Cameroon ariko ntabwo nari namwita izina rya nyewe namwize Cameroon gusa aratana ntegereje ko nari namwita izina rya nyaryo yena nijyo rya Cameroon nari kudeka nari kurekeraho ariko nkamwita mazina so sore ntabwo nashoboye kubatinda koko nyuma yaho twaje kuza mu Rwanda so ntabwo sinasubiye kumva amakuru yabo abantu rero bari ku rugamba bwarakazi katoroshye ntabwo nashoboye kumenya amakuru yabo
none se nkwibarize kuva umwana yavuka ukiri ku ishuri Entebbe wajyaga umubona ukamubonana na nyina umwana wawe w'umuhungu wageze amahirwe yo kumuterura no kumusezeraho mbere y'uko usubira
reka nkubwire iyo sabizi itisemuze ko kera cyacu ikigo cya karico hwati ibintu bya karica bintu nk'ibyo noneho uwo mudamu niho yabaga kandi hari hafi ishuri kuyo najyagayo frequently na nimugoroba najyagayo so umwana ndamuzi cyane ko yari umwana muto cyane nk'amezi abiri nibwo muheruka
uhamagawe ugiye kusubira mu Rwanda wanyakanya ko kumusezeraho
ntabwo nakabonye pe ntabwo nakabonye cyari ibintu bya ntabwo byari byoroshye ntabwo nari kusubira Entebbe kujya kubasezeraho
nisha kumwe nkabona babiri bombi witeguye kubabona nawe uramukumbuye
of course koko cyasha kukubwira ubu narashatse
yego
ndam fite nabana nabo navuga ngo ndamushaka kuburyo wenda twasubirana ariko byimisha kubona pe kubumva kubona cyane cyane nk'umwana umwana se ko ari uwanjye akamenya se kajya mu bandi nk'ibyo nta bindi ndumva ari ibyo nasobanura.
Ndagira ngo mbonereho hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugushimira cyane ku mugaragaro kubera ko hari abandi bagabo bazana mu kiganiro habahuza n'abana babo ariko bakabanza gutseka ibirenge bavuga bati umwana namubyaye ryari namubyariye hehe badashaka n'abana bambwira bati dufashe duhuze na ba data banze kutwemera kandi turabaza aho bari ariko ntago batwemera. Birashimisha cyane kumva umugabo nyamugabo uvuga ati umwana ni uwanjye naramubyaye ndashaka kumubona ni igikorwa cy'indashyikirwa. Ubwo rero mbigushimire ku mugaragaro ariko nongere se no gusubiza inyuma gato aho ngaho sanizi ababyeyi ba Tumusime Margaret bari bakuzi
ntabwo bari banza sacye uretse ko nabiteganyaga kujya si nari nkiri muto nari nkiri umuje ntabwo ibyo nabijyagamo ntabwo gore time najyayo najyayo nkajya kubasura ariko bari babizi kuko ntabwo umuntu yarinda gutwita kandi yabaga hafi iwabo ahubwo nateganya kuzajyayo ariko ntibyakunze.
None se muri iyi myaka mirongo ingahe ishize uri mu Rwanda uzikufite umwana i Bugande ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge uti reka nzashaka kanya nyaruke nge kureba niba bakiriho ako kanya ntabwo kabonetse.
Nabo kabonetse ariko kandi kubera wenda kazi nari ndimo na mwanya nayo kubona kujya gushakisha ahubwo nagize umugisha numvise iki kiganiro cya yita kuri Voice of America ndavuga no okay I can try that way nibishoboka bizanyuramo nibidashoboka ntane nkabyihore nawe agiye kujya gutresinga yabye na amadepanse mesi ntabwo nabishobora kandi noneho ngeze mu zabukuru ntabwo ntabwo nabishobora pe.
Iki gikorwa cyo gushaka uyu muhungu wawe barumunabe bari aho ngaho mu Rwanda barabizi ko bashobora kuba bafite muri mukuru wabo uri Bugande mbese n'umufasha wawe aho ngaho mu Rwanda gahunda urimo yo gushaka uyu mwana w'umuhungu warayimubwiye arayizi ni gikorwa nabo bakigikiye kandi bemera
reka rero mubwire ntabwo nari kubabwira nanjye ubwanjye ntabizi urumva ntabwo nari kubabwira nanjye ntabizi ahubwo nategereje ko wenda nagira ikifatika menya ariko nzi ko batabyanga barabishaka pe ntibabyanga bate abyanga bate bujya kumubyera we wa mugani niba ufata icyemezo ntabwo ari abana sase nibo wafata icyemezo.
Abantu bose baje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga mbere y'uko mbasezeraho mbaha umunota umwe kugira ngo bagire icyo babwira uwo bashakisha. Uyu muhungu wawe Cameroon ndahamya yuko nyina yamwigishije Ikinyarwanda cyangwa se yamwigishije Uruganda akaba umubwire mu rurimi ushaka umubwire ijambo rimwe cyangwa abiri cyangwa atatu ufite umunota wose umubwire impamvu umushaka n'icyo ufite ku mutima utamubwiye muri iyi myaka yose ishize ariko wifuza kumubwira niba kumva.
Icyo namubwira cya mbere nuko kuba ari jye fashe ya mbere so uyu munsi mbitekereze byamaragamo pe kuba murabitekereza kandi nkaba mushaka bivuze ko mushaka exactly by'ukuri ntabwo ari kumushaka gupfa kumushaka gusa ndamushaka. Icya mbere ntabwo nezezwa n'uko umwana wanjye yajya abona umuntu akavuga ati yenduriya ni papa yenduriya ni papa akabaho nk'impfubyi kandi afite ababyeyi ntabwo nshaka. Ikindi cya kabiri kuba murera bamutunze ntabwo bwari ubushake bwanjye bwo kuvuga ngo reka mujugunye cyangwa mutebe iki byose ni impamvu yabiteye kandi yumvikana kuba rero mushaka ubu ngubu kina niya nkoni hiri igihe you never know. Icya gatatu rero ni ukuri nzanezerwa cyane cyane for the first time in a way of Zanezero, Mubu, and Yoko, Murasinga, would be Gunzabu, and Yen and Umber Coen, Fuye, Jaguari, Nibari Gonzabu, and Nafi, Niba Terrosa, and Woods Quest to the top. Zikuna Zanezero, and Nabumba, Nanjakan Zanezero, Charney, Zanezero, Kubisuri, Yumukuskanezero.
Murinda George Martin, ndagushimiye cyane ku urwo rukundo ugaragarije umuhungu wawe hano mu kiganiro agasaro kaburaga ndahamya ko akumva ariko nkwijeje ko tugiye gukora ubushakashatsi bwacu bwimbitse turebe yuko twamugeraho nzashimishwa nuko nzamubona nkazabahuriza hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga hagataho nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane natwe kandi mugerageze mushakishe nzabona umva mwongera kumpamagara era positive rate cyangwa negative rate nacyo nzabyakirwa nzabyumva
agasaro kaburaga
mukomeje kumva agasaro kaburaga umwihariko muri sanga kwijwi ry'America wundi ushakisha umuvandimwe we ni Bertil de Mukarugwiza amaze imyaka 40 nawe nanjye na mukuru we wavuye mu Rwanda ajya muri Uganda Mukarugwiza cyo mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyambabuye akagari ka Gahogo umudugudu wa Nyarucyamo ya gatatu
ndashaka umuvandimwe wanje witwa Mukamurangwa Serafina.
Uwo muvandimwe wawe byagenze gute mwatandukanye mute?
Umuvandimwe wanje nge nari umwana muto ajya mu gihugu cya Uganda nyuma ntabwo nakunze kumumenya kuko yajyaga aza kudusura rimwe na rimwe muzi ngewe yadusuye inshuro ebyiri bwa mbere nari nkiri mutoya ntarasobanukirwa rwose ariko nyuma ubwo umubyeyi wacu mama utubyara yaramaze kwitaba Imana mu mwaka w'1977 uwo muvandimwe Serafina yaje kumenya ko mama yapfuye aza kudusura ava mu rugo asubiye Uganda atubwira ko azagaruka kureba uko tumeze muri 80 kuva muri 80 kugeza magingwa ya ntago turongera kumubona turasa nkaho tukimutegereje amaso yaheze mu kirere ni muri urwo rwego rero nifuje ko mwamfasha kumushakisha kugira ngo tumenye niba akiriho cyangwa atakiriho
none se asubira muri Uganda yaragiyeyo kubera ko yahashatse ahafite urugo yaragiyeyo ahakora yarasubiyeyo ajyanywe n'iki
ya niho yabaga yarahafite urugo
yaratuye hehe nyirizina aho ngaho muri Uganda
yaratuye Kampala aho bita Nyamwongo
muri imyaka yose ishize nta yandi makuru yemwamenye
Inayandi makuru twamenye hari umuvandimwe wanjye wo kwa mama wacu basa nkaho babanaga muri karitsiye zimwe uwo muvandimwe we yagarutse mu Rwanda n'umugabo we ariko uwo wacu witwa Serafina we amubwira ko agiye kuva Kampala akazajya gutura aho bita Kasese nyuma umuvandimwe wo kwa mama wacu ntiyigeze amenya niba yaravuye Kampala cyangwa yaragiye Kasese ubwo n'ubukekeranya muri rusange ntituzi niba akiri Kampala ntituzi niba yaragiye Kasese
none niba akumva magingwa ya mwibutse ababyeyi banyu bitwaga bande
we ntabwo twari duhuje papa
yego
ariko mama wacu yari umwe papa we yitwaga Kagwigwi Sylvestre mama we yitwa Kankindi Gaudensia
akaba ari nawe mama wawe
ari nawe mama wanjye hanyuma papa wanjye yitwaga Rukebesha Gaspar ubwo iyo yazaga kudusura aho mama yari yarashatse aho kwa Rukebesha Gaspar ariwe papa wanjye
none se ntabandi bavandimwe uretse wowe afite mu Rwanda ambwiraga ko hari uwagarutse mu Rwanda ari n'ubu aracyahari
abavandimwe arabafite kuri papa na mama wo yavaga indimwe n'umuhungu witwaga Bakinahe Cipriani, ariko kuri mama yavaga indimwe nanje Mukarugwiza Bertilde na Nsengimana Benoit na Gahutu Jean Baptiste na Mukamurenzi Bonifrida. Abo nibo bavandimwe bi.
Nta bana we yarafite?
We yarafite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umuhungu bamwitaga Murigande Kavamahanga, umukobwa bamwitaga Aida.
Iyo yazaga kubasura kwa papa wanyu Rukebesha, ni hehe mwari mutuye hamwibutse naho?
Twari dutuye aho bitaga Kumunini mu cyahoze ari Komine Mushubati.
Ubwo muheruka kubonana ni iki kintu birumvikana wari ukiri muto ariko waramwegereye muraganira wamubajije aho agiye ni iki wibuka yakubwiye ajya kugenda?
Ikintu nibuka yambwiye ajya kugenda kubera ko ari njye mwana mutoya mu rugo wari gutura kuri mama yaranyihanganishije cyane arambwira ati muvandimwe humura ukomere kandi ndagukunda nzagaruka kubasura ndi uko mumerewe. Nibyo aheruka kumbwira
kuva muri 77 aje mu Rwanda ariko akagusezeranya yuko azagaruka muri 80 ntiyagaruka. Ubwo hashize imyaka 45
yego
ugereranije niba wibuka ubundi mukuru wawe yari afite imyaka ingahe?
Ntabwo napfa kuyimenya neza kereka iyo mba nabashije kuba na abaza nk'abandi.
Igereranya ni ukugira ngo nanjye ngire ikiyumviro cy'imyaka ashobora kuba afite magingo aya. Urebe imyaka wari ufite nubwo bwose muvinwe kuri mama ariko atabirimwe kwa papa wawe ariko waramubonye uko yanganaga nawe ugereranya uri mukuru wabonaga afite imyaka ingahe?
Icyo gihe yari afite nk'imyaka nka 45.
45 ubwo twongereho
rero rero yakaba ari umukecuru
yakabaye
arakuze
ari umukecuru ukuze
warakuze
tukaba tumushaka nitutaramubona tuzabona abamukomokaho ariko ndasaba cyane kugira ngo tuzamubone Serafina mu Kamurangwa twamubona ikasese niba koko ari hwadi twamubona se aho ngaho Kampala aho yari atuye mbere
Nyamwonga
bwo tugushakisha twifashishije n'abumva cyane ijwi rya Amerika badufasha kugira ngo batugerere aho tutagera kandi byihute.
Yego
niba uyu mukuru wawe Serafina Mukamurangwa akumva umwibukije ukuntu yakwihanangirije akwereka urukundo akubwira ati nzanagaruka ariko se ubu niba kumva niba n'umukomokaho akumva niki ushaka kumubwira muri uyu munota umwe nkunda guha abaje muri kino kiganiro?
Ya murakoze. Icyo nakwifuza kumubwira aba yakiriho mbere na mbere nabanza kumuhoberana urukundo rwa kivandimwe n'urukumbuzi rwinshi ubundi nkamusaba ko abaye anyumva yazakora ibishoboka byose akaba yatumenyesha niba kiriho ndetse bikaba karusho abaye yakora ibishoboka akagaruka mu Rwanda akaba yansura kuko ubu nsigaye ndi jyenyine abavandimwe banjye bose barapfuye mubonye byanshimisha kurushaho.
Komera Bertilde Mukarugwiza ndagukomeza kandi nkwihanganisha nizera yuko umuvandimwe wawe uzamubona n'umuryango we ndahamya ko imyaka ishize umuryango wiyongereye bakazamya ko bafite undi muryango mu Rwanda nongere ngushimire kuba uwifashishije ikiganiro agasaro kaburaga kandi kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wikiki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1994 abana babiri b'abahungu umwe murengezi Wilson yarafite imyaka 9 undi Gasirabo William yarafite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga imirwano n'ubwicanyi bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera ikabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse wabo ariko umukuru we murengezi Wilson utuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu warubona arashakisha murumuna we ni inkuru ndende
kizanya mu kiganiro n'ukugira ngo mumfashe maze iminsi no bikiganiro cyane umufasha abantu babuza babo babona aho bishoboka
none uragira ngo tugufashe kubona nde
kubona murumuna wanje witwa Gashirabo yitwaga Gashirabo William akaba ari mwene Gashirabo Innocent ari we papa wacu tukaba twaratandukanye muri Jenoside igihe twese nyine twari turimo duhunga twatandukaniye turenze mu Ruhango mu mujyi ariko ubwo tukaba twabaga twayitwishaga ahantu ku musozi noneho mu gitondo tumanutse umuturage twari duturanye aratubwira ati bashiki banyu baje kugira gute yaje kubashaka ariko bamugaruriye mu Ruhango banga ko amanuka uko yabaye kumwica nawe ubwo noneho undi mushiki wacu kuko icyo gihe baravugaga ngo ntabwo bicaga abahungu gusa cyari batangira kwica abakobwa ubwo we yarabyumvise ahita akora iki yatamusanga noneho umuturage nyine turageza aratubwira ati baraje yaraje ariko Kayitesi yagiye ati namwe mugiye gute kumukurikire wenda muzagira gute murahura nabo murabasanga mu Ruhango mu mujyi ubwo twafashe inzira turagenda tuvukana biti Ntongwe ari mu karere ka bahoze n'ubundi akarere kahoze kitwa Ntongwe ubu ngubu kitwa nyine Ruhango
Wilson mwavuye Ntongwe n'amaguru muza mu Ruhango
twaje n'amaguru
icyo gihe muri 1994 wari ufite imyaka ingahe Gasirabo yari afite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 9
mhm
yari afite nk'6
hanyuma uramufata uramubwira uti reka tugende turebe ko twahura na mushiki wacu Kayitesi mwari muzaho mu Musanze mu Ruhango
bo urumva Kayitesi yarasanzwe undi bita Jacqueline nawe yabaga i Kigali noneho Kayitesi nyine abyumvise ko yaje ari mu Ruhango yahise agira gute yahise agenda yaza no kutubwira ahantu twari twihishe kuko rimwe na rimwe niwe wagiraga gute yabonye ibyo kurya niwe wabituzaniraga ahantu twihisha akurya y'iwacu anubwo wariyumvise ko yaje ari mu Ruhango ahita agira gute ahita akomeza aramusanga ariko noneho tuje mu gitondo butaraca umukecuru twari duturanye nawe atubwiye ati ati nyine ati mushiki wanjye araje ariko na Kayitesi yageze gute yagiye uko natwe duhita dufata inzira tugira ngo tujye turabasanga nyine mu Ruhango mu mujyi ageze mu Ruhango mu mujyi bwenda guca nyine ari nko mu masaha yine za mu gitondo noneho tuhageze turabaza nyine batubwira bati ngo bagiye batwerekanye none turabaza se banyuze dufata umuhanda wa kaburimbo turagenda wenda butwiriraho noneho butwiriyeho tugera ahantu hari hari bariyeri avamo nyine umugabo umwe wari uri kuri bariyeri aragenda aratucumbikira icyo gihe twaraye no mu kiraro cy'inka niba yaturajije noneho mu gitondo tubyutse William gukandagira biranga kubera kugenda cyane atarigeze agendaho nyine amaguru yashimbye noneho abo baturage baho bagira gutatwara bashyushya amazi barampereza ngo nimukande akurumva nyine n'abantu bakuru bakagombye kuba ari bo babikuba ari kubinkorera ariko inkurumva nyine n'isturago y'ubuzima ubwo nyine ndamukana kuko mbishoboye noneho duhita dusohoka nyine muri urwo rugo kuko urwo rugo rwari rwegereye kaburimbo tugeze kuri kaburimbo gukandagira no muri sitire biranga ndamubwira noneho wicara aho ngaho ngiye kugenda nzane bakayitesi na Jacqueline tugire gute dukomezanye ngo nanjye naragiye numvaga ko ndimo babona imbere nanjye buri ndabonyereraho
icyo gihe ugenda mu muhanda wagendaga mu muhanda wenyine cyangwa se harimo n'abandi bantu bagendaga mu muhanda
harimo abandi bantu ngiye nagendaga inyuma y'abantu nakurikiraga abantu bagenda inyuma
wagendaga umeze nk'umwana ukurikiye abandi uvuga uti yenda muri bano bantu benshi nabonamo mushiki wanjye none se uwo muhanda mwariho wari umuhanda ugana hepfo ugana majyepfo cyangwa ugana majyaruguru
wari umuhanda ujya za Kigali
none murumuna wawe ugereranije wamusize nka hehe wamusize hehe ya Kabgayi ugereranije aho wamusize urumva waramusize
namusize hagati ya Ruhango na Kabgayi
hanyuma wowe urakomeza komeza umbwire bikugendekera gute Kayitesi waramubonye cyangwa ntiwamubonye
ubwo nyine naragiye nanone bunyiriraho inzara n'inyota byose kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu noneho turagenda butwiriraho nyine abantu baragenda baryama kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu abantu baragenda bacumbika hari hakurya ya Kabgayi anjye nyine ndabakurikira noneho tugeze mu nzu wari ugiye kubacumbikira abazana dushyire ngo uyu mwana ngo ni uwanyu aranyihakana bavuga ngo umwana ngo ntabwo tumuzi ariko nyine turara aho ngaho twicaye aho mu gitondo bukeye turongera turamanuka dufata umuhanda aho ngiye ngeze Kabgayi hari Kabgayi nyine imbere ya Petit Seminaire Serewo ubwo nyine inzara yarangishe kugenda nanjye biba biranze munsi y'umuhanda munsi y'umuhanda abana nyine babagamo hari Kabgayi mo imbere kuko urumva hari harimo imiryango myinshi ataza havamo umwe wari umusore arambwira ati rero ati hano uze hari umupadiri winjiza abantu hano naza kuza ndakubwira ugire gute uhaguruke ugende hariya iruhande rw'umuryango ubwo nyine umupadiri yaje kuza ndahaguruka nyine iruhande rw'umuryango arambaza ati sura shaka ko ngufashe iki ndashaka ko nanjye nyinjizamo hano anarambaza ngo ariko si shanga ubwo ngo ntabwo uri akanyenzi naho ga wapi ntabwo ndi akanyenzi ngo yaba ngubungubu ngo inyenzi ngo zirimo zirakoresha ngo abana bangana nkawe ngo ariko ngo ngwino nyine ngo nkugire gute ngo ngwino nkwinjize yaranyinjije ati ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye yicaza nyine hanze y'umuryango ku isima anzanira ibiryo hari harimo za pate blanche ko ntari mbizi ibyo bya kawunga kugirango ni umuceri hariho n'ifi hariho n'ikirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nateho ngo nasoma umuceri nshyize mu kanwa kubera no kumarigihe ntarya yaniga mpita niryama aho ngaho ku isima ndashinjira bya biryo biteretse aho ngaho
inkuru ndende ya murengezi ushaka muri nawe Gasirabo William tuzayikomeza ubutaha Gasirabo William yaba yararukotse yarukukihe yarukuwe nande ari hehe
Agasaro Kaburaga
hashize imyaka igera kuri 50 hari mu mwaka w'1973 umwana umumetisi w'umukobwa yavuye Burundi ajyanwe mu Bubiligi nyina abwiwe ko uwo mwana agiye kwiga yamwatswe n'umugabo witwaga Bogar yari afite imyaka 11 papa we akaba yaritwaga Delar yategekaga uruganda rutunganya isukari muri Kongo ahitwa Kiribasi Craft uwo mwana arashakishwa na nyina wabo Kakigaga Maria Rehema atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo akagari ka Rwezamenyo ya mbere umudugudu w'abatarushwa
ndashakisha umwana wa mukuru wanjye w'umumetisi niwe nshakisha kugira ngo amenye ko tukiriho yagiye kera muri 73
yagiye muri 73 ni umumetisi banza umbwire izina rye yitwa nde
yitwa Brigitte Bogari.
Brigitte Bogari yagiye hehe avuye he?
Yavuye Burundi, yaturutse Burundi. Ibyangombwa bye yabifatiye Burundi kuri immigration y'i Burundi. Mama we naramuherekeje ambwira yuko umwana we abazungu bamutwaye kujya kwiga azagaruka arangije amashuri.
Mama we muvindimwe?
Tuvindimwe.
Yitwaga nde?
Agnes Mukandori.
Abo bazungu baje kumwijyanira ni bazungu bwo kuki?
Ni umugabo umusaza w'igikwerere yari atarasaza cyane. Niwe wamumwatse avuga ko bagiye kumushakira amashuri, narangiza amashuri azagaruka i Burundi.
Uwo mwana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite 11.
Mumuvana mu ishuri aho yigaga i Bujumbura, mumwohereza kujya kwiga i Burayi.
Nyina niwe wamwohereje kuko se yari yaragiye kera, yari umukuru wa sikrafe muri Kongo i Buvira. Ikiriba
ise aragenda amusigiranye na wenyine arigendera?
Arigendera.
Baje kumenya ute ko yitwa Bogari?
Yigeze kunyandikira urwandiko. Brigitte.
Yego.
Ndi Burundi muri 90 na kabiri.
Yego.
Anyandikira urwandiko umugabo wanjye akoraga muri PNUD Bujumbura. Noneho urwandiko ruje arandamutsa anyaka n'ifoto yanjye ngira ngo n'ubu abonetse yaba kiyifite. Avuga ko dusa, ndamubaza ntese uzaza ryari? Undi arangije amashuri ati hari igihugu ngiye kujyamo. Ati ni nkivamo nzahita nza kubasura. Kuva ubwo ni bibiliya by'i Burundi intambara birateye turitahira. Tumaze gutaha rwa rwandiko nta gakuru ke twongeye kumenya.
Ngusubize inyuma gato, igihe Brigitte aviriye i Burundi uramuherekeje na mukuru wawe, mugeze ku kibuga, uwo mugabo Bogari, tumwite Bogari kugeza ubu, waje kumutwara yaje wenyine?
Yaje wenyine. Ku kibuga ntabwo namuherekeje, haherekeje yo musaza wacu mukuru nawe yitabye Imana, niwe wamuherekeje n'uwo mugabo na nyina. Uwo musaza wanjye amuha n'igitabo cyanditseho Ikirundi n'Igifaransa ngo kugira ngo atazibagirwa Ikirundi, tukabura icyo tuvugana.
None se uwo uyu Bogari mwaje kumenyana mute? Yinjiye mu muryango wanyu ate? Yahuriye he na mukuru wawe?
Simbizi kuko nari umwana. Hari umuntu wamutelefonnye aravuga ati bariho baratwara bametisi kujya kwiga kugira ngo abana bacu bazige baze bararangije amashuri. Uwo muntu rero niwe ntibuka kuko nari umwana.
Noneho reka ngerageze kukwibutsa twibukiranye. Waba warigeze wumva bavuga ko hari nk'urupapuro urwo ari rwo rwose uwo mugabo yabasinyiye avuga ati ni jye ujyanye uyu mwana, ndabisinye, hari akantu basigaranye? Wigeze wumva hari icyo bavuga?
Oya, kuri immigration ko naramuherekeje niba yamusinye.
Madamu, ubundi impapuro zitwara abana ntabwo zisinyirwa kuri immigration. Ni impapuro zisinyirwa mu butabera, mu rukiko rwa mbere rw'ibanze, umubyeyi kanaka agatanga uburenganzira, akabishyiraho umukono, agaha undi mubyeyi uburenganzira bwo kumurerera umwana. Umwana yari atarageza ku myaka y'ubukure, nubwo ko mukuru wawe ari we wamutanze, yagombaga kubikorera mu mategeko. Niba atari gukora mu mategeko, byakozwe mu buryo butemewe. Kuri migrasiyo ho bareba pasiporo, bakareba niba yemewe. Ntabwo bashinzwe kureba niba umwana afite uburenganzira bwo kubana n'uyu nguyu, cyane cyane ko bababwiraga ko azagaruka. Ntabwo bababwiye yuko atazagaruka, ntibabwiye n'icyo bamujyaniye. Nicyo nshaka gusobanukirwa neza.
Nabonye gusa bajya kumushakira ibipapuro we n'uwo muzungu, nanjye nari mpari. Ikintu kimbabaje ni uko mukuru wanjye aje kwitaba Imana.
Kumera. none uragira uti kuva muri 90 ya kwandikira yambwiye gusa ko arahandagiye kujya hanyuma akaza kunsura kuva icyo gihe ntabwo mwongiye kuvugana
ntabwo twongeye kuvugana twahise tuza mu Rwanda nubwo rwandiko ruratakara nyine nzana n'uwo mugabo wanjye ni adresi ye niyo yajyaga atwoherereza kuri adresi ye kuri Pinide i Bujumbura
iyo yabandikiraga yababwiraga ko ari mu cyihe gihugu
mu Bubiligi
gerageza kwibuka nta mugi wibuka ashobora kuba yandikagaho yandikaga kwa Bruseli yandikaga ko amuhe mugi nta hasi kuri adresi nta mugi wabonagaho
oya ntabyo nibuka
ntabwo byibuka
ntabwo mbyibuka
muri iyo bari wakohereje igeza kubwira ko yaramaze gukura yigeza kubwira ko yaba yarashatse
oya yaratarashaka yavugaga ko amaze gukura ariko iyo foto yanjye namwoherereje yaravugaga ati nuko jyewe ndi umumetisi ariko turasa ni foto yawe nzajya nyiraza ku mutwe wanjye w'igitanda turasa cyane kandi ni mugufi ati jyewe ikibazo mfite nuko ndi mugufi
uwo wamwoherereje ifoto yawe we yigeza kohereza ifoto ye
yarayinyoherereje agapasiporo dutaha niho katakanye
ibyo aribyo byose niba uyu mukobwa wawe Brigitte Bogard akiriho ashobora kuba atari mu Bubiligi atari mu Bufaransa ari mu kindi gihugu yarimutse akajya muri Amerika cyangwa se hariho ahandi hariho hose ugifite n'Imana kubera ko dufatanya n'ishyirahamwe ry'abametisi Métis du Monde rikorera mu Bubiligi abo nabo tuzabifashisha kugira ngo tugufashe kurushaho kumenya amakuru uyu mukobwa wanyu wawe Brigitte Bogard kwihanganisha kuri nyina utakiriho na musaza we wamuherekeje nawe utakiriho ntabwo mwamuhaye igitabo kugira ngo azakomeze yige ikinyarwanda wasanga yara ikirundi n'ikinyarwanda wasanga urwo rurimi gakondo aruzi akazashimishwa no kumva ko nawe umushaka mbikorera abantu bose fata uyu munota usigaye uyu mukobwa wawe niba kumva muri kano kanya kuva wabona ifoto ye kugeza ubu nta makuru ye uzi hashize imyaka 32 nicyo ushaka kumubwira mbere uko turangiza
ndashaka kumubwira rwose nakwishima cyane mubonye banyina wabo turacyariho barumunabe baracyariho n'abasaza be baracyariho abo harabo yasize baranavutse rwose tumubonye twakwishima cyane mbega twakora nk'umunsi mukuru rwose ukuntu tumukunda kandi turamukunda cyane cyane ku buryo tudasinzira jyewe kuva nagera mu Rwanda mpora mfite ibitekerezo by'uko ntazanamubona ariko mubonye nishima cyane
gumana ibitekerezo byiza by'uko ashobora kuba kiriho ukazamubona ukomeze wizere ngushimire kwa wizeye ikiganiro agasaro ukaburaga madam Kakigaga Maria Rehema ngaho rero ugira amahoro ukomeze utegereze wizeye
Imana ibantera umugisha rwose umugisha utagabanyije uko abandi bashaka abana babo bakababona natwe tuzabona umwana wacu Imana iguhimirije
murakoze cyane ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 4 3 4 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 4 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimi imana